haka jiri zai hanga sai
hitande warde hitande illa mamiti mamo den lamido tawanodo don le hitande fu illa wakati on yotti ko maye gon wadante sadaka no onadata jebe maye be hokka cede balun danewu yaha sode yete akke fa jamma der yamde jenai hara koy nodde kambe ladde tawado der maye dum fu e wiide min jidana noppi amin nana amma to gite amin ji jonkai na ko yotti to sadakaaji din mo non fu eno wadirta gam seni dum wadama le hitande to fu ayi ko nande hunde ko watta berndema bona kasenda
kanga mbiri sarki roi
moye moye en kawrata gada sadaka o
akam den manna may dey
min latibe horebe atefa minyirabe ma jimaabe be ngoli ditta ngaro mo non fu wada kongi mudum o don konga ittude ndiyam no moyta balungum saito kanti didon kongi modom dem pukinto balungum hirsude wakati jigom ndengu hutama keketidin no hawrata na yopede der mayo nok futa indaroi to nangude don warde der leydi gaya fu no foti bononda watta der mum wakati jigondo balungum no hirsirano yopirte der mayo juroide gam hitande fu eno dilder
yir kulun nanga cedi non
deni neddo no yidi nata der golle sorkaku del leydi dandidi labi di neddo hani tokka
wato lalle
sako alla ndem mayo go jitango deni aronai to wallahi awauta nadde der mum ga illa wad jubi jeddi abama ekititte lana mbirgaki badinol taruol kambe gadol guraaji yejito ekite nginam e awjere lana nda don ja hakkatana biyana awjirgal lana pamaral e mander lana kan yeso e fodude hese hese saito o wawi ginandam de ko hokke gadal lana kan awjude amma jo o dum fu dum waylake wallahi nden saito pilida kaaje didi pamare konguda e majje ngata wotere e lasi lana kan ngata ndeto du e hore lana kam to feinde ngabu ummi fafi lana ma nguofa amma dum wala hande ladde den fu dilli nden der nokku to godde den jewtida do le yamde sappo e didi jamma wallahi neddo susa warde lemu amma hande ayi fa e baade din yibado
so windi yenne ani isome
sidu manangu ayar le